Kani yange manje wopya izizi ndizoona imandi dzidzimutsa usiku ndikamagona ndiri ndizisisi zobweretsa nkhawa kwa makolosi ndinena samadziwaso wanzanga koma ndilibe ntendere ndifuna ndiulule zisisi zanga zonse lero lindiulule singathe kuteka chifukwa chakusenena lero lomwe lino ntembo wanga mungathe kusenza Zina langa ndine hopu makolo ndachikristu pamaso pawo pokayinde ndimafatsa ndithu koma kumbali ndimachitse zoposela wanga sinkuzoti ndine munthu wankazi isi ndimakuona ngati kanthu ndili ndisaka 9 tupilina futa malomo fusa ndinasanga kudya pula ndendinkachita zikololo ndiyatsikana sanga ndendinkaziva umuna ndimati ndine shasha kumata zaka ndinayambokula nalokalidwe Inayambo kule nasa choka kunja kuche nasa lo wa nyumba Ndinayamba kukona, ndinchimwene wanga Anandi kuya manta, ndinkafuna kuzipa Ndinayesaka mozi, koma zinakanika Ndichisomo chabe kuti ndinapulumuka Shauta nandi konda, anandi pulumuta Muto chima sama chima kona satu tika Ama yesa zili bino koma kati ya kuzipa Muzi sango zo chuluka sama wona imfa Koma ikafika, ndipomwe ya marila ndinkajedwe lanji ndikusuta fodya mau ndinkawava koma ndinkafira mowa nthawi yanditela njira zanga zandipetsa abale yanga lapan kukubwera gehena yeah. wanyamula zolemetsa koma zinyalala yesu wakubwera kodi wakonseka ulendo wakumwamba kodi uzaenda kodi uzakwanitsa Kodi uzakwanitsa Kodi uzakwanitsa
Ambuya tandize Hehehehe